when you give the ball up a quality. So we'll let you go match to our holy seat. America, skinny ya bulaka telo ndi mufilika. East Africa na jima laka to Jamaica. Erika mwenye na bindi lwak silika. Embu laka nyingi jote wansi matuka. Utanga be pika pika lelova kwa wika. Aula tebe megongo katika kumenyeka. Njatika antulika ngeza simu watuka. Kwesh, abate yeba seka tisi simuka. Luno lutela talu sobo lita wanika. Dirapo konka laka timazo kulabika. Tawa ya utabika barapo bakubabika. Kwanike chigoma chaka tandika Uganda mpaka America na chikuwa na manjika Mbakubanga Jamaica bafake bakuwanika. Yo, Starboard, Embula Shwe tuliko tuchikuwa, mateka Kuya changa fire, mateka Echigoma kuchuhulira, mateka Barapa maiti kaputu, mateka Shwe tuliko tuchikuwa, mateka Kuya changa fire, mateka Echigoma kuchuhulira, mateka Barapa maiti kaputu, mateka Faya tocha tukuwanga sabawa Raymond's changa chukanga sawa Bafeka rapa katile loba kukaba Baziba nyimbe wawe bakuzabia Ebi gambo mbichanganga bola Raymond's chusanga dola Nakola mandi hati buleka Diyo niki milako uwaka Rapo emple na midhari jimuteka I'm the making atendi mani meka Nibiki sipenda watu kanga thanda Murapo ndi commander ati yenze danger Nazenga messenger zoja nonze major Makwasa obuja musuja sigeja Jamba wenja, mali mumba tuja Marapa bandoja kaboom Shwe tuliko tuchikuwa Mateka, kuya changa fire Mateka, echigoma kuchuhulira Mateka, marapa maiti kaputu Mateka, shwe tuliko tuchikuwa Mateka, kuya changa fire Mateka, echigoma kuchuhulira Mateka, marapa maiti kaputu Mateka, shwe tuliko we are born to win Twa sala wako la kusikin Katemba twa mleka la Mr. Bean Obango wese la fresh and clean, yes Tukuba tuturi kanga lende maini Kupala boba sife tuliturini Tukuba pate boba limo kampaini Tuliko lalinga kwesta tukureni Emple ndita funga sojo mtelebani Batu kebika mwininga popukoni Chuka chuka ninginga kamilioni Diwa usa kwanga sikopioni Rapu emple adi city tycooni Baliku mibili antinga sikini Mr. Trevor and the big tuni Shushet